what's again? Olina baby rubulaho umutima noleka ngakwereze oba baby wankola kati odala bisetama nako crazy oli mu future yange yegwe bulamu bwange oli mebiroto byange abalala sibalaba nafunayo kalova lova owomu noneta neta nabirabira no kwababeda ka adama vimbisa kawa amulaba kamugambe ene wange mulinze kale kansibe vipande bachimanye nzoli wange no amulaba kamugambe yo ene wange mulinze kale tusibe vipande bachimanye nzoli wange bwekunyimiza bye mwagala nze funa nesonyi abanji bampita zolo mubigezo byomukwano anti kyali kikumi abalala bafuna ziro kale namalayo yekiwumba ndayira abalunzi balukudde mu kolo namala songa mutebe ndayira enkeera tumulanga kolo wefunayo kalova lova obwomu nno neda neda kale labira nno kwababeda Adamu ya bimbisa kawuyo Amulaba kamugambe Ene wange mulinze Kale kansibe vipande Bachimanye nzoli wange no Amulaba kamugambe yo Ene wange mulinze Kale tusibe vipande Bachimanye nzoli wange Olina baby rubulaho Umutima noleka ngakwereze Oba baby wankola kati Udala bisedama nako crazy Nafuna yoka lova lova Obwomu nno neta neta Kabira virano kwa babeda Kaadama vimbisa kawa